Omega Records Production.
Genesis Exclusive.
Expand the future, you know.
ZabiMusicBlog.co.
Yeah. Baby, I'm always with your friends. Zini makufaka kwanze, you know. Hapa mutima wako welina. Yeah. Na misoze zako zepaka. Lelo tulia. Kulia kwenye gulwangwa. Kosa angwa vya zato faya. Lelo tulia. Kulia kwenye gulwangwa. Kosa angwa vya zato faya. Smile.